kirarira mu rudongo maze gashengera mu marumba ikerahira nturo yashengeye kwa nturo isanze tegeko ryaje ngo abapfu nibacukurirwe tenze mpyese nimusuhuke birwa mwambara ndasuhuke ndabanza ngere ku muhima kure abazene wacu numve tegeko ryaza irakabuje biheye